Kosisikeleli Afrika maluphakanyiso dumolwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina usapho lwayo Kosisikeleli Afrika maluphakanyiso dumolwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina usapho lwayo
woza moya
woza moya sikelela
woza moya
woza moya sikelela
woza moya
woyi ngcwele usi sikelele thina usapho lwayo
woza moya
woza moya sikelele
woza moya
woza moya sikelele
woza moya
Oyi ngcwele usi sikelele thina usapho lwayo Morena buluka sitshaba sa Yesu uvelise lizwe limatswenyeho Morena buluka sitshaba sa Yesu Ufelise lizwe limatswenyeho
usibuluke
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 murena usibuluke sichabasa Yesu sichabasa Afrika
usibuluke
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 sichabasa usibuluke Sichabasa Yesu sichabasa Afrika